Unataka Gucci, Prada, Fendi. I don't understand. Kuna batiki misuli ya zenji. Hawaga upendi. Problem nini my friendi? Hawa unavichenji. Problem nini my friendi? I don't understand. You look so fresh, so clean. Shingoni umeweka madi. Pendeza mechisha. Posti picha.
Posti picha.
Drip kama South Africa. Au kama America. Pendeza mechisha. Posti picha.
Posti picha.
Show me your fashion. Fashion. And show me your fashion. Fashion.